نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بدي زوجان بلانا تفسير يا تويا سورة كوثر تكن بلانا كما هي أنجب وين بديلا نبوتو أبا تكلي تكن بلانا آية يوتسلي زلا ينيني يا سورة إمنيج نبو آية إمنيج يدو يقولين نقولي بلاك بالله من الشيطان الرجيم إن شانئك هو الأبتر نديتو أمنا كندنا ناوي ndomwe alibe mwayi mawoti abutar omwe achilidwa ndime i akuneneza munthu amene anadulidwa ana ake ndi mbadu wake sinza kuti alibe mwana wina aliyense yayi chidzukulu ana komanso basi angodukilatu ndi yekha yekha basi pamene ana amuna annabi sallallahu alaihi wasallam olemezeka qasim radiyallahu anhu olemezeka ibrahim radiyallahu anhuma adamwalira ana uli amenewa atamwalira adani adapezerapo mpata womunyoza mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwo akana kuti si munthu kuti amudele nkhawo iya chifukwa ana ake anadulidwa sinyiza kuti anthuwa asade nkhawo ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam za kufalikira kwa chisilamu ifa palibe wina aliyense amene adzatenge udindo wofalitsa chisilamu ifa kuti amene akanatha kutenga udindo wofalitsa chisilamu anali ana ake amunawa mwana wamkazi sangatengile patali ya koma ana amunawo nda amene angatengele nda amene amatenga dzina la bambo awo nda amene amadya dzina la bambo awo ndiye pachifukwa chimenechi makufaru mamushirikini adachitenga kukhala chamwayi kumwalira kwa ana amuna mtumiki sallallahu alaihi wasallam iwo tu ankanena kuti iye si munthu woti amudele nkhawo chifukwa ana ake adulidwa senza kuti ana mtundu wake basi wathera pomwepo monga momwe mbadwa zake zadulidwira posachedwa pa ntchito yake izatesedwa sinza kuti monga mmene anaka adulidwira ndi kuti iyeyi kungoti wata wamwalira zintchito zake zonse dini yake imene akufalitsa une pai ndi kuti izatheranso pomwepa choncho ndime iyi Allahu subhanahu wa ta'ala akumutonthoza mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndimuwuza unena kuti amene akudana nawe adulidwa sinza kuti iweyu sudzadulidwa iya sudzadulidwa mtundu wako ndipo fuko lako mtundu wako dzina lako zonsezo zidzapitilira mawu ena mdzina lako ulemelero wako ndi utumiki wako ndi zabwino zonse zomwe Allah subhanahu wa ta'ala wakupasa iweyo pamodzi ndi umma wako udzapitilira kupitiliza patsogolo mpaka tsiku la kiyama ndi ngakhale anako amuna amwalira sikuti udandaule ukumudwe china chiliyonse ndipo sikuti wadere nkhawa mamushirikina amene akuuza zimenezo iyayi usadandaule china chiliyonse iwa ifa dini iyi amene azafalitse dzina lako amene azalipititse patsogolo ndiye ndi umma wako anthu ako asilamu amene akulowa chisilamu amene sharia ndi zitabu za nabii wina aliyense zidathetsedwa ndi kubwera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndiye ngati panali sharia zina ndi zina mbuyomu yete zinathetsedwa ndi kubwera kwa sharia cha mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa dziko lapansi lino ndipo ndi sharia ndi buku la mtumiki sallallahu alaihi wasallam chomwe chidzakhalapo mpaka mapeto anthawi mpaka nakutha kwa dziko ndime iyi Allah subhanahu wa ta'ala akutsimikizira nabii sallallahu alaihi wasallam kuti mdani wake Asim bin Wail uyu anali mdani wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam Asim bin Wail komanso Ka'b bin Ashraf kapena wina aliyense amene anali kumunenera nabii sallallahu alaihi wasallam posachedwa zadulidwa ndipo sipadzakhalanso wina wowakumbukira sinza kuti sadzakumbukiridwa iyayo maganizo awo zomwe akuganizira iweyozo zidzawachitikira iwowo choncho kukadapanda kutanthauzira ma aya awa kapena sira ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndiye kuti maina a anthu awa sakadapezeka pa dziko lino lapansi mwanjira iyi anthu awa afanizidwa kotelako afafanizidwa athetsedwa atheratu ndipo sadzadziwikanso mwanjira ina iliyonse maina awa adzatheratu basi malumwake ana wodali tika a tumiki watu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama akupitilizabe mpaka lelo kujolela mwa Hazrati Fatima radhiyallahu anha. Senza ti tumisallahu wasallama ngakhala anake amuna anata adamwalila ali achipele komano tisaiwala kuti tumisallahu alaihi wasallam anali ndi ana achikazi ndi anake zamene wamabeleka ana anabadwa ana amuna mwaisanso zidzuku za tumisallahu wasallama Hasan ndi Husaini wochokera mwa Bibi Fatima radhiyallahu anha. Anake njichito za tumisallahu wasallama anazitenga ndipo maina awo amachulidwa mpaka nalelole ndi kiyama ikamanza yandikila Imam Mahdi radhiyallahu anhu azatsogolela aslam ndipo azekala woshukila ku ana a Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kubyelela kudutsila kudzela mwa Bibi Fatima radhiyallahu anha. Ndiye palibe kudakha kwina kulikonse ndipo sikunapunguke chino muchina china chili chonse mu utumi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulemelelo wake ulemekezeka kwa palibe chimene chinapunguka ponena kuti yai ifanyo ti anaka anamwalila anaka amuna anatisiya iya kumano malumu ake dzina lake yeti limamekezedwabe wina aliyense akalipa amalilemekeza kwa basi kufikira mpana pa tsiku lalelo endi simpaka nalelo iya yetu kufikira mpana pamene kiyama izabwelele ndipo meneno zina limene limwena liza kale ngati lafanizidwa la koma zakala zikupitililabe ndipo dini zakala ikupitililabe mbili ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakala so ikupitililabe.